million. Yo le damin
de velutano.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala singizi sipati na kuona kwenye video.
Stack via video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama sio. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho.
If you don't love me, tell me kati salao.
Wagala nyona yegwe chichi salao.
Nikwe chacha mponya siki
salao. Nitewe mfuwa mfobu titi salao. Kwa sali za nyone chipini salao. Finga yako chiswate chiki salao. Nacho umba ni pili siki salao.
Edewe, hiyo kera lero. Nate wanja gala kumoyo. Hivyange mbio ketevyo. Susa kuchupa nywera kumwendo. Kwano ni napopolo gozanyi za mtima pichi kumweso. Hey, hey, mtima kunte koto nyambe. Chava baby, hey, aliasa saka vili nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Chobanga munu miopuno kunyumiru amuli. Uno mkwano vokudu kama nyokose sobi. Pama penzi mkwano switi chiri bubi.
Amua baby, tugende fendi. Kama hawana adama, bambi topanga wendi.
Supu nina moto, kulia na kushoto. Oza mwasi kitoko,
chote mjote mboko.
When you love me, talk to me my girl, oh.
Talk to me.
Say something baby, that I watch you come on sempre, oh. Nezinzenge kongolo. Kotambulira mupango linganga chiwonjolo.
Singande funya funya nge
kongolo. Bina love yongo mbuluwe
kongolo.
Simanye kufana ni
kongolo.
Chovone tololo zange
kongolo.
You don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawa mavongo
go, go, go.
Okule womu liango go. But she's a pretty girl. She don't want me love. Doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me, tell me
kati salao.
Wagala nyona yegwe chichi
salao.
Nipo chacha mponya siki
salao.
Nitewe mfuwa mfobu titi
salao.
Kwa sali za nyone chipini
salao.
Finga yako chiswate chiki
salao.
Nacho umba ni pili siki
salao.
Bavende senkala mata. Uli wotaba wendi maga maga. Kumukalwa ganyi jea mata. City ndusu kula luka. Hey, hey, hey. Maga maga. City ndusu kula luka. Kumukalwa ganyi jea mata. Love in the sea kala mata.
Supu nina moto. Kulia na kushoto.
Shoto.
Uza mwasi kitoko.
Chote mjote mboko.